Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Ashama harka buune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 11 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti biyyoottan addunyaa michoowwan mootummaa Itoophiyaa ta'anii mootummaan akka uummataa fi eegumsa godhuuf akkasumas akka nageenya mirkaneessu gaafachuu isaanii waa'ee ajjeecha obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoon gadi fageenya qabu akka taasifamu Yuunaayitid Isteetsii hubachiisuu ishee mirgi paartilee mormitootaa akka kabajamuu qabu paartileen afur gaafachuu isaanii akkasumas qophii torbanii qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an nuti kufqaaduuti. Konferensii mirga namoomaa torban dhufu Jeenevaatti taa'amuuf jiru sababeeffachuun biyyoonni michoota gargaarsa Itoophiyaa 17 waloon ibsa har'a baasaniin Itoophiyaan nageenyaa fi eegumsa uummata nagaa hojjettoota gargaarsaa dabalatee akka mirkaneessituu fi guutuu biyyattiitti nagaa buusuuf akka hojjettu waamicha dhiyeessan. Biyyoonni akka Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdom, Gamtaa Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Kaanaadaa, Faransaay, Deenmaark, Jarmanii fi Itaaliin waliin ta'uun kan ibsa kana baasan. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoota gargaarsa barbaadaniif akka dhaqqabuuf itti gaafatamummaa fudhachuu qabas jedhaniiru. Biyyoonni kunneen rakkoo namoomaa Itoophiyaa mudateef sagantaa waadaa sadarkaa olaanaa yaa'ii kibxata dhufu eebila 16 bara 2024 Jeenevaatti mootummaan Itoophiyaa, UNOCHA fi Yuunaayitid Kingdom waliin ta'uun keessummeessan irratti akka walitti dhufanis beeksisaniiru.
Itoophiyaa keessatti miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa mormituu irratti hidhaa fi hiraarsi raawwatamu hadhaabbatu jechuudhaan paartiileen siyaasaa afur gaafatanii jiru.
Paartiileen siyaasaa mormituu waliin hojjetan kan Itoophiyaa keessa socho'an afur dhaaba tokkummaa Itoophiyaa, paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa, paartii sochii Giyoonaawi Amaaraa fi paartii Innaat waliin ta'uun ibsa baasanii hidhaanii fi hiraarsi hooggantootaa fi miseensota isaanii irratti raawwataa jiraachuu himaniiru. Ibsa isaanii keessattis yeroo ammaa hojimaataa fi seerarraa karaa kaateen akkasumas karaa itti gaafatamummaa hin qabnee fi sababni isaa karaa hin beekamneen hooggantoonni miseensonni paartilee mormitootaa manneen hidhaa seeraan hin beekamnetti hidhamuu fi haqa dhabaniirus jedhaniiru. Dura ta'an paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Zinaabuu Abarraa fi paartii tokkummaa Itoophiyaatti qindeessaa giddugaleessaa kan ta'an obbo Caannaalaw Zayyadee ammayyuu hidhaarra akka jiranis ibsi ceereera. Mata duree wal waraansi haa dhaabbatu jedhuun hiriira nagaa warra qopheessaa turan gaafa 27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti to'ataman itti aanaa dura ta'aa paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Maggabee Biluyi dabalatee ammayyuu mana hidhaa Awwaashaa Arbaatti argamus jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun deebii gama mootummaan jiru argachuuf bilbila harkaa ministeera koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu irratti bilbilus hin ka'u jechuun Finfinnee irraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Namoonni wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru baqatanii gara biyya Chaaditti deemanii miiliyoonii 3 fi qabxii 4 waan beelaa fi saaxilamanii fi gargaarsi nyaataa atattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni gargaarsaa biyya Faransaay Action Against Hunger jedhamu beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP lammiileen Sudaanii baqa irra jiran miiliyoonii 1 fi qabxii 2 gargaaruudhaa fi gargaarsa doolaara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 42 gaafachuun isaas beekameera. Akka dhaabbileen gargaarsa jedhamu majiranitti gargaarsi hawaasa addunyaa irra amma ammaatti argamuu danda'e yeroo amma kan jiru jechuudha qabxii afurii fi shan qofa dhibbeentaa qabxii afurii fi shan akka ta'e beekameera biyyi walakkeessa afrikaa namootani jireenya isaanii irraa buqqa'an biyya keessattis kan buqqa'an dabalatee jechuudha miliyoonii tokkoo fi qabxii afurii of keessaa qabdu taat biyyoottan afrikaa iyyummaa keessa jiran keessaa ishee tokko baqattoota chaad keessatti qubatanii jiran keessaa kumni 900 lammiilee sudaanii yemmuu ta'an isaan keessaas immoo 890 dubartootaa fi ijoolleewwan ta'uu isaanii maddi oduu ajaansi Firaans Pireesii beeksisee jira yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo mootummaan roobi kaleessaa galgala mootummaan maalii bulchaa jiru jechuudha paartiin siyaasaa sochiin siyaasaa biyya sana keessatti taasifamu akka dhaabbatu murtoo dabarsee jira yookaan ajaja jira.
Roobii kaleessaa galgala ibsa dubbii himaan mootummaa juuntaa isa fonqolcha mootummaan aangoo qabateeru Abdullaahi Maayigaa televiziyoona mootummaan hoogganamuun dubbisameen murtoon kun kan barbaachise sirna uummataa eeguun barbaachisaa ta'uu kaasuun tarkaanfiin kun kan bara darbe filannoon biyyatti yeroo hin murtoofneef akka dheereffamu kan kenname hordofee kan fudhatamedhas jedhan. Maaliin bara 2022 irraa kaastee tasgabbii siyaasaa kan dhabde yommuu ta'u fonqolcha mootummaa yeroo lama taasifteetti maaliin waggoota 10 oliif fincila garee warra jihaadistii kanneen al-qaayidaa waliin hidhata qabu jedhamaniin tasgabbii dhabdeettu bara 2021 gareen koloneel Asiimii Goyitaa kan fonqolcha mootummaa yeroo lammaffaa taasise filannoo biyyaalessaa ji'a guraan alaa bara 2024 taasifamuuf ture qophii ga'aa taasisuun nurra jiraata jechuun ji'a fulbaanaa bara 2023 keessa yeroo hin beekamneef dheeresse ammammoo biyyattii keessatti yeroo hin beekamneef sochiin siyaasaa kamiyyuu akka hin taasifamne dhorkuusaa kan labse.
Seera tumtoomni gamtaa Awurooppaa roobii kaleessaa seera sirna godaansaa haaromsee raggaasisanii jiru oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Seerri godaansaa miseensonni seera tumtoota gamtaa Awurooppaa eebila 10 bara 2024 raggaasisan kan filannoo gamtichaa isa ji'a waxabajjii keessa taasifamuuf jiru deeggaru jedhamee eegamuu fi isa gareen siyaasaa warra mirga leellisanii dursanii waadaa galan irratti kan kaayyeffattedhas jedhameera. Seerri haaraan kun yeroo hojimaata nageenyaa fi kooluu galtummaa naannoo daangaa gamtaa Awurooppaan alaa irratti raawwatamu hir'isu akkasumas godaantota seeraan alaa biyyoota baha gidduu galeessaa fi Afrikaa irraa dhufan dhaabsisuu kan kaayyeffate ajandaa olaantummaa gamtichaa qabas jedhameera. Turtii waggoota 8 biyyoota miseensota gamtichaa 27 gidduutti wal falmisiisaa kan ture booda yaadonni araaraa biyyoota dirqama fudhatanii dhufan kan akka xaaliyaanii fi biyyoota dureeyyii akka jarman gidduutti wixinee furmaataa ta'a jedhamus gareen mirgootaaf falman immoo faallaa mirga godaantotaati jechuun qeequ sagalee kennuun kun kan dhagahame yeroo wiirtuun siyaasaa bal'aan gamtaa Awurooppaa dhiibbaa warra leellistoota mirgaa jala jirutti yommuu ta'u ji'a lamaan booda filannoo paarlaamaa Awurooppaa guutuu keessatti taasifamuuf jiruttis teessoo ni argatu jedhame eegama. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa seera kana hojiirra oolchuuf turtii waggaa 2 kan fudhatu yommuu ta'u xiinxaltoonni immoo halkan tokkotti jijjiiramni dhufu hin jiru jechuun akeekkachiisu.
Dhuma irratti as United States keessatti taphataa kubbaa miilaa Ameerikaa beekamaa kan turee fi bara tokko keessa haadha warraa isaa duraanii ajjeesuudhaan himatame mata duree addunyaa kan ture Ojee Simpisoni umurii isaa waggaa 76 roobii kaleessaa halkanii magaala Las Vegas keessatti du'anii boqotee jira. Hordoftoota keenya oduun keenya kanarraa kanumaan raawwata amma gara qophii keenya biraatti darbina. Nu wajjiniin tura. Yuunaayitid Isteetsi ajjechaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa akka gadi fageenyaan qormaanni irratti taasifamu gaafattee jirti. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri dhimma Afrikaa karaa maxxansa saba himaalee isaatiin akka beeksisetti ajjechaa obbo Battee irratti raawwatame qoratamuun itti fufiinsa walitti bu'iinsa biyya keessa jiru hambisuudhaaf ga'ee guddaa kan qabu akka ta'es ibsee jira. partileen siyaasaa daddaasii dhimma kana irratti ibsa baasan qabu. Gabaasa kana Galmoo Daawituutu harkaa qaba. Waliin haa jagasu.
Ajjechaa qondaala siyaasaa bahoo battee urgeessaa ilaalchisuun qorannoo barbaachisaan akka gaggeeffamu ministeera jaalaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri dhimmoota Afrikaa gaafatee jira. Waajjirichi karaa sagalee maaliin maxxansa ifa taasiseen ajjechaan obbo battee urgeessaa bulaa guutummaan akka qoratamu gaafate. Kunis walitti bu'iinsaawwan walitti fufiinsaan biyyattii keessatti mudatu jedhe hambisuuf ga'ee kan qabu ta'ullee eeree jira. Koreen dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illeen ajjechaa kana ilaalchisuun kaleessa ibsa baasee jira. Senaatar Ben Kaardiin durataan Koree Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi ajjechaa obbo Batteetti gadduu himanii ajjechaawwan walfakkaataa jedhan Oromiyaa fi Itoophiyaa bakka garaagaraatti itti fufuusaaf mootummaan sochii paartilee mormitootaatii fi walabummaa saba Himaalee danquusaa qeeqanii jiru. Haalli kun rakkoo nageenyaa Itoophiyaa fi jeequmsa biyyattii keessa jira jedhan itti fufsiisaa jira ajjechaan kan jedhan Senaatar Kaardiin qaamoleen ajjechaawwan kana dugda duuba jiran ifatti ba'anii itti gaafatamuu qabu jedhanii jiran. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaas ibsa baaseen ajjechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Dastaa Dinqaa walitti qabaan mana marichaa BOF ajjechaa kanaan manni marichaa gadda itti dhaga'ame ibsanii taateen kun qaamolee siyaasaa karaa nagaa gaggeessan kan gareen mallattoo oofuudha jedhan.
Egaa dhaabbileen gara 69 jira. Dhaabbileen kun seeraaf seeratti hirkanne akkasumas karaa nagaatiin fedhii siyaasaa keenyaa ilaalcha siyaasaa keenyaa bakkaan gaachuu dandeenya jedhanii socho'u akka jiranidha. Gaa namni nagaanii fi namni karaa heeraaf seeraatiin ilaalcha siyaasaa isaa gaggeeffatuu fi kan akka obbo Batteefaa kun gaafa haala akkasiitiin nu biraa dhabaman hooggantoota siyaasaa biratti, deeggartoota siyaasaa dhaabbilee siyaasaa biratti, akkasumas immoo miseensota dhaabbilee siyaasaa biratti rifaatii guddaa, sodaa guddaa uuma waan ta'eef dhiibbaa faallaa ta'e yookiin immoo dhiibbaa nageetiif uumuu danda'a. Karaa gara biraatiin immoo cichoomina qabsoo karaa heeraa fi seeraa kana gara xiqqittis akka deemus taasisuu hin danda'a waan ta'eef lamaanutu ilaalama. Garuu rifaatu inni uumetu irra caala jechuudha.
Paartileen siyaasaa biyya keessaa garaagaraa kaanis qixa qixaan ajjechaa obbo Batteen wal qabatee ibsa gaddaa baasuu fi darbees immoo qorannoon sirriin akka gaggeeffamu illee gaafataa jiru. Paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo ibsa kaleessa galgala baaseen ajjechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Xurnaa Gamtaa barreessaa olaanaa paartichaati.
Qorannoon dhimma akkana qaama bilisa ta'eefi kan addunyaallee ta'uu danda'a qoratameetu abalutu yakka akkana raawwata jedhameetu. Kan biraa obbo Battee amma kaleessa waan ta'eef malee isaan duratti namooti baay'een akka kana karaa irratti ajjeefamaniiru. Fakkeenyaaf namoota beekamaa ta'an keessaa artiist Haacaaluu Hundeessaa akka kana ajjeefameetu godatti gatame. Innis akkuma kana miseensota keenya keessaa obbo Mallasee Caalaa Goobana dhalataa Aanaa Baakkoo Tiibbee kan ta'e akka kanatti ajjeefame. Innis reefi isaa lafa bu'ee dhabame. Waggaa tokkoon dura obbo Fikaaduu Ayyaanaa Faajji qindeessaa Koree Kafaawoo godina Wallagga Lixaa akka kanaan hojiirraa fuudhamee deemameetu amma yoonaatti bakka achi buuteensaa hin beekamne. Namoota biraallee akkuma kana baay'ee jiru. Kanaaf isa jalqabaa miti. Egaa dhuguma dubbachuudhaa fi namoota hamlee qaban miti namooti akkana raawwatanu. Biyya kana keessatti maal fiduu danda'a isa jedhamu dhugamu dubbachuudhaa fi caalmaatti yaada walitti kuufachuu, haaloo walirratti qaabachuu babal'isaa deema malee sodaa waan uumu miti biyya kana keessatti. Kanaaf gaarii miti jechuu barbaadeetan.
Paartiin Izeemaalleen ibsa walfakkaatu kaleessa baaseen ajjechaa qondaala siyaasaa bahoo battee urgeessaa balaaleffatee jira. Dr. Mulaalem Tanaanyiwarq sabquunnamtiin uummata paartii Izeemaa BOF ajjechaawwan akkanaa qabsoo karaa nagaa ni gufachiisu jedhanii armaan dura miseensi fi buufata filannoo Bishooftuu Adaatti dura bu'aa keenya turee kan jedhan obbo Girmaa Mogees namni jedhan balbala isaa duratti ajjeefamuu fi isaafis akka gaafannee deebiin argatin abne jirra jedhanii jiru.
ከሳቸው ጋር ተያይዞ ለዘመድ ወዳጆቻቸው ለሁሉም መስናናትን እንደ ፓርቲ እንደምንመኝ ለመግለጫችንም ገልጸናል።
አከዘዱ ዶክተር ሙላለም አጀቻ ኢሳኒ ወልቀበቴ ፍሮተን ኢሳኒ ፍገድንት ደጋሜ አከ ፓርቲ ከኛ ትብስኔራ ተይወነ ከሴ ጋገሩ ቃማ አቀተይን ስርካ ስርካ ማልራ አከገይ ሰባ ኢፍሰሙ ደቀባ ኩን ስርና አቃ ከሰቲ ገይ ጉዳ ቀባ ዋንተይ ከናፍስተይን ኩን አከሚቴኝ ራወቴ ማልቱ ሞታይ ከንጀዱ ከራዱ ጋን ሰባ ኢፈታ ሰፈሙ ቀባ karasirin kana jannetu amannanuti jechun dubbatu gama biran kale sa magala makki bakkamani cisichaturani ba famani ajje famani ru kan jedaman kondala siyasa ba obatte urgesa har magalu mamaketti sirni awala sani geggefamu obulesi sani milo urgesa bwf mejira
ya taati ja edo awala tafachone sirni geggefamu jefamu anno taatur ba konatta walam kurannon ya wanuma ni ngadda injene sanina wa anki haran jilmo harra hospitala galchine ya justificationi marbachisu gonera yaru ras justificationi rakana rasanu kenani un justificationi samo kama motuma kan kama sera tudpe anuga sate nura fudanu jara
milon kamulen nagenya mas hala jecha obubatte urgesa wanti samati fagayo naiman hinjirulle jedejira kanandara magala makitti kale sare fisani argame jedame kondale siyasa baobatte urgesa gaisa ganna furtami tokkoti fi abbajolle friturani ajjechanga kana ordofe motumanna no romiya psakale sabasen ajjechan kun kamuta ilallatu jeden akakoratamu ifsunsa kayadetamuda gabasagale amerika kalmudawit adamara
aye ama mugare kopi kenya tanu cena kopi turbani fayada jarmiani gargar sada immaniti fi dargagota iyobi jedan ebe kamu etiopia ke satti dukuba on namotan dukuba on netene rakacha jiran ofi gargarsa tasita jira wajin kunisi kan ojjata majiru hospitala qudus paulosi jedamu ke satti akata ebe kamera gabasa imakana ratti gabasa kennedy abate finfinera voe da verge jallane gamada akata nutti kindesi teyurti walina jagas
dabbata kanan tajajila fayya kannen argatan kesa tokko kataan adde taqwamech biru wogga kudani olifi dukubsatani rakata akaturan dubbatan
yelbehmami valp qabbat nabara yizari 10 amet bedemser
dukubi onne namudote ipatu jumodiga kan onne ture wogga kudan dura wallansa sa amma kana fakkatu argachuf woradunfan wallanan qarshi kuma ibbashan nagafatan an qarshi wanan inqaban nevjecha akkandu ofittimeera mallaqan qabu fixe ergan abdi futad e bodan iddo kana dufe galmae dabare e gachu ergan jerqabe wogga tokko na darbeera dumarratti nawamani qarshi tokko tun basin waldan sana barbaachisu hospitala qiddus paulos keessatti argadheera
fayyanko hala gari rajira kun anaf qofoton tane ijolle ko abba male guddisaajiru sadenifis gari daajedu
yalle lew ልክ ካልጋስ ወርድ ነው በቃ ለውጡን ያየሁት ማለት ነው ያው የዛሬ 3 ሳምንት ነው የተሰራውት በፊት የነበረኝ ነገር በፍጹም የለም
ጅጅረም ነከጅሩ የሮን ስሬ ራቡ እንበረ ተርባንሳ ዲዱረቱሬ ወልአንሰ ከነከነ ነርገድ እንዲዱራን ረክሱ አመንጅሩ አከም ፈደት ሶቾ አንጅራ ረኮ ጉዳን ቀባቻ ቱሬ ተኩ ረፉ እንደንደው አመኩኖ ተርባንሳ ዲፍራፌር አም አብዲ ቀብ
ሸመረ ጀሚላ ማህቡብ
hospitala kana keesat ibe dipachu jumod iga kan onne daf wal ansar gatteti wagga furdura akata satti dukuba onne tin umri sa 17 united states keesat lubun sa ka dabarte iyob ambasaw maatin sa gadda keesat kufan keesa dandamachu daf kadanda an namota akka iyob dukuba onne rakatani fi wal ansa sargachu fumna daban deggerun taajechudan dabata daimani fi dargaggota dukuba onnen qabamani kan ethiopia maqa iyobin moggasunun desan dabati gargarsa kunis namota onnen sani dukubu kannen hospitalota ethiopia ke satti dabare gataajiranif mesha wal ansa fayya arjo majra dabati kun akala kofse ethiopia tibitote sakuda saddet barakumala maakuda ja karaba kabutota saati hospitala qiddus paulosi deggersa marsala matake nejira dabaticha bakabu udan deggersa kan hospitalichat kan kenan obo fisaha zalleqe waye meshale arjo mamanien naibsan dabati gargarsa daimani fi jolle iyob kayo baye qaba inni guddangaru kanen dukuba onnen rakata jiran ratti jedan sababisa sen naibsan lubbu mucha kenya dibe onnen ergadarbe lubbuno bolota kenya hala kasin darbun qabu namota biro gargaru qabna kajedu ture jedani
ballefo amet ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል ሁለት የተለያየ ዕርዳታዎች
ወጋ ደርቤ ዋልታ ወልአንሰፈያ ኦኔከን ካን ኢትዮጵያፍ አበቲ ካንዴ ገርሰመሻሌ ወልአንሰፈያ መርሳለ መከን ዶላር ሚሊዮን ኩመዲበተኮ ጫሉ ከነመጅረ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ይፍሞ ወሊጋላን ዶላር ኩመሸንተመት ካንሸለገሙ ደገርሰመሻሌ ወልአንሰፈያ አርጆመጅረ በረደርበ ሜሻሌን ተኩተኩዋኒን ቱሬፍ ወጋ ከነ ሱኑንዱ ጉተሜ ከዱፍተየረ
ሆስፒታል ኩን ገርጋሳር ገቴ ከና ዱኩፍሰቶ ተዱኩበ ኦኔ ወልዳኑ ትፉፈጅራ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ከሰት ኦጌሳ አዳ ወልዳንሳ ኦኔፊ እትጋፈተማ ኩታ ወልዳንሳ ኦኔ ከታአን ዶክተር ሰይፉ ባጫ አከጀደነት
የልብ ህክምና ደግሞ በባህሪው የሚያስፈልገው ዝቃዎች በጣም ውድ ከመሆናቸው የተነሳ ለእያንዳንዱ ሰው በነጻ ህክምና እየሰጡ አገልግሎትን ማስቀጠል ከባድ ነው። በዛም
ወልአንሰ ኦኔፍ ወንቲ ኦለኒ ቃለ ኢንሰገቲ ዋን ቀበኒፍ ጀች ነመሁንዱ ማፍተጃጅ ለብሊሳ ከኑ ትፉፉፍ ባየውልፋታ ሰበበ ከናን ደንቀምኒ ተጃጅ ለከናኒ ሙደተቱሪ ሐለ ከነከሶ ቱጅሩ አበቲ ካሊፎርኒያ ከሰት ሁንዴ ፈሜኩን ማልረት ሆጀታ ከጅሩ ንጋፈተኒ ንገርጋሩ ጀልቀበን ወጋ ደርቤ ሜሻ ወልአንሳ ባሉን ጀለሙ ከንዶላረ ኩማ ሶዶመት ትልማማሙ ኑቢተን መርሳለም መታ ኢሳማ ከናን ኢሰዱራን ኑከነንደቻ ኑ አርጆመኒ ጅሩ
ገርጋርሰ ሰመርሳ ዱራ አርገሜ ነሞታ አፍርተሜሽን ወልአኑ ሳኒ ሳአማ መርሳለም መታ ከናንሞ ሃንገ ነሞታ ዲበቶኮ ወልአን ነጀነ ያና ከጀረን ዶክተር ሰይፉን የሮ አማ ደበሬ ገታ ከጀረን ኡኩፍሰቶኒ ባይን አከጀረን ይብሰኒሩ ገርጋርሰ አርገሜስ ኡጁሞ ዲጋ ዲበቴ ወልአኑ ካን ኦሉ ተኡ ኡኩበቶን ሲሊ ዮካን ሁበቆንቆ ወልአን ሰጋአ አርገቹ ደበራ አከዱፉ ይብሰኒሩ ሰናቦደ ኡጁሞ ዲጋ ካን ኦኔ ካን ዲፕሱ ተው ዶክተር ሰይፉ ባጫይብሰኒሩ ዳበኒ መቃ ኢዮቢን ሞጋፈመኩን ገርጋርሰ አርጆሙ ቢፋኒ ሳተው ባይናን ጉድሱፍ ከሮራ ከቀቡ ኢትዮጵያት በከቡአን ፋውንዴሽኒ ከናከታን ኦቦፍሳ ዘለቀ ኢብሰኒሩ ጀቹዳን ኬኔዲ አባተ ፍንፍኔራ ጋባሴጅራ አንስ ከኑማነን ከናራፍ ጀዴ ጥሙር ቶርቤ ማታዱሬ ብራ ወልት ዴቢና ነጋት
የሮጅ ጂራማ የሮዋና ዱንያ ከነራ ለማንምነት የሮዴ ፈኑን አገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅ ሲስነ ጓበርባል የሮዴ ፈኑን ቲማሙ ጋርቶኬታ አመንታራ ደብነ የሮራክ ንጅሩ አብጁንኬ አብዲንኬ አከስመስ ሀዊንኬኛ ፍራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ይለዱ ከረከ ሰፊድ አዱንያው ቁንሲስኔ ኡጋወጂን ገምቶምሴ አሰገለ አሜሪካ ቲፈኬሩቱ ትንተገስ
ካኖርዶ ፋጅር ተንሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ረሞት
ከነቲ አንስኔ እብሰቡላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስና
ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ እት ታንቱ ሚኒስቴር ኢሞቲ ባይነ ኡማታ በቀጥታው ጉዳንሳ ጁሊየታ ቫልስ ኖይስ ኤኛ ከና ገረ ኢትዮጵያ አፍቻድት ኢመሉዳን አንገውቶ ሞቱማ ኦላኖ ሆገኖ ተገርጋር ሰነሞማፍ በቀጥቶ ወሊን ወለርጉን ረኮ ገርጋር ሰነሞማፍ ጎዳንሳ ግዱ ገሌሳፍ በአፍሪካ ከዘተማታ ጅሩረት መሪያ ተኒሩ
Itantun ministera noes mumicha ministera chad success masrawolin wolar gudan Sudanif biyota ullashef tegirsana muma dollara miliona afurtami torba ol kagumachan ta ubeksesan.
That amount of money brings the total U.S. humanitarian assistance for people in Sudan and neighboring countries to more than $968 million.
Malak nisun gargasina muma kawoligala United States namota Sudanif biyoti ullajiranif baraba jata dabrera egale gumachite dollara miliona ibasagalif. Miliona jatami saddeti ol gaera United States Devi hatattama Sudanif kan olu gargarsa namuma adda durumadan biya adjomtuda eroda wanna ko kan argetti rakko baqattota miliona tokkotaan kannen sababa ho karan qesani ra buqauf dirqamani hanqesuda misensota hawasa dunya kabiro lin hojjechuf kutanne kani jira.
Ethiopia of Chad lamanu debi Sudanif tattafi namoma ballata sasamu kesat gaye olana qabacha jiru jechudan gargartun ministera noise dubbataniru.
Since early 2023, Ethiopia has welcomed nearly 50,000 refugees from Sudan at a time of great instability in the Horn of Africa.
Jalqaba bara 2023 egale Ethiopian baqattota Sudan kanneen 1500 hedaman simatteetti yerotas gabi abun guddan gaanfa Afrika keessatti mul'atutti deggersi Ethiopian ummata qeo firra buqqaaniif gootu ammalle baay'ee murteessaadha. Motumman Ethiopia qaamoti gargaarsa namooma waliin walitti dhiheenyaan hojjechuudhaan bakkawwan baqattoonni qubatan haaraa hundeessuu akkasumas baqattoota haaraa 10,000 lakkaa'amaniif deeggarsa lubbuu oolchuu taasisee jira.
Itantu ministera noyes United States ummataaf baqattoota keessummeessanii fi arjummaa isaan agarsiisaniif dinqisiifannaa guddaa akka qabdu ibsaniiru.
Most recently, Chad has embraced the immense challenge of welcoming over 500,000 refugees and over 100,000 returnees.
Deenya kana yero waggato kongu nekesatti qormanni baqattoota miliyoona walakka olifi kannen baqadeebi an 1100 oltaan simachun mudate nijira namota Chad keessa kannen saaxilamota an keessuma baqattoota afkolu galtoota miliyoona 1.1 oltaan deggeruuf ciccha qabnu. Saganta United States in deggeram eegumsa qubsuma bishaaniif qulqullina barnootaa fi kanneen biroo dabalate baqattoota hawaasa keessummeessanii fi kanneen biroo rakkoo Sudaan keessaa miidhaman ni gargaara.
Sudaan keessatti hongeef balaa yeroo dheeraa ittisuuf dhukaasa dhaabuuf gargaarsi namuma gufuu malee deddeebi'uun barbaachisaa ta'uusaa ittaantu ministiriin noyes cimsanii dubbataniiru. Nuti warri United States keessa jirru mootummoota Itoophiyaaf Chad waliin akkasumas michoota sadarkaa addunyaaf biyya keessaa waliin ta'uudhaan namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen walitti bu'insaaf gaaga'ama Sudaan keessatti mudateen miidhamaniif deeggarsa lubbuu baraaruu kennuudhaaf waadaa seennee jirra jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eegsii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigistuu Jammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Ishinnaa fi ogesu toni teknika studio aburtani sadetta fakan sikesu mesature ambe fadu moroda wan wajinin turtani fi singalate fecha kopike nyaboriti na mawalet debunu tubakajistanu tifajata asmin jinna nagatibula. Thank you.